Umechukua mama bia zangu umekunywa, chakula umekula, bia zangu umekunywa, nauli nauliza utatoa uto, utatoa uto, mtoto utatoa uto, utatoa uto, ijibu unatoa uto, au unatoa uto, na chichi unatoa uto, au unatoa uto, na Sasha unatoa uto, utatoa uto, mama jenge unatoa uto, unatoa uto, kema ni jeza singe, nyonga kibaske, nadula kare singe lima, kibaske nisha miti. We go back. Mama si mama eh, jamani mkulima kaomba mvua fanya kazi kaomba mvua. Mama si mama eh, jamani mkulima kaomba mvua fanya kazi kaomba mvua. Mama si mama eh, basi cheza singe, nyonga kibaskeli na uwe singeli, kibaskeli na mkubwa pela singe, kibaskeli watoto wacheka na mkubwa na wanawe, wako tamu, anaitwa bosi zare, tindipi, misaundi, kwa Tamu 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 anaitwa Manchebe. Pindindi sumadago cheza singe nonga kibaske na dunu tamu singe akibaske respect mwanangu Sedoni.
On the beat.
Some music on the beat.